Walasa ka kenya ni bana yelemani ani anyogrilie alajira kanga koroche sini ni farafina uruduguy enfant jamana nyamoro Cyril Ramaphosa ka jokandie farafina kleaton ka labeon bara oni chesiri bana warangatali kunina janvier kalo labanina nyoyela devos jamana tigi minka sarati bantolado ye setigi jamana okofo uka kewale u coronavirus boloti froid sani fere ka ben u yere dama setigi jamana uma ni wati la farafina gung kisera doni abana gerentema nga jamana chaman degune bana nyongirili fulana minkera jornanko belebele abana bolo farawere uyera anifana ka farabolo chi gela yauka etiopi jamana noye farafina keleanton dagayroye firifirile kabini kalu sabala ni kelewe saheli jamana halisa melekule lakana gela yabolo kanyesi ni gela ya flama noye kenea ani lakana ko farafina gung keleanton kajekulu kalata la joli bi mawele Musa Faki Mahamat noye chat jamana fanga nyemo koroye ye achebo kile aireka nona blastigila o jama kulula noye commission organ executive de l'union o nyemo royala Congo jamana tigi Félix Tshisekedi binake farafina gun kile aton noye union africaine samba fla ni mugani kile nyemo koroye Cyril Ramaphosa nona blala kamasro RDC noye Congo jamana yere degune gele achama mbulu